refrain yet. So la vie
record.
Passe tu le crois mama na baba. Tu le crois mama na baba.
Mwe pa uli oni choma, mimi siwezi chomoa. Moyo wangu meni choma, moyo wangu malikia. Nimekupenda umenipenda kukuacha siwezi. Mi pitina majungu ya mimi sipendi. Mi yangu imani iko na wewe mpenzi. Pitina majungu ya mimi sipendi. Mi nasema dai nimempenda lipenda kanipa maisha. Ntila aswai wako moyo wangu mekufa nyanga nyanga kabisa. Nasema dai nimempenda lipenda kanipa maisha. Ntila aswai wako moyo wangu mekufa nyanga nyanga kabisa.
You are always on my mind. Always on my mind. You are always on my mind. Always on my mind. Situili kwa mama na baba. Ushani changanya, twende kwa mama na baba, hey, wakatupe baraka.
Mapenzi upofu, lakini kwako mimi nimeona. Usije nipa kovu, bila kugusa kidonda. Marafiki waridisi kwamba huyu demla hajatulia. Na mimi kwa uzuri wa penzi lake nimeridhia.
Nasema dai nimempenda lipenda kanipa maisha. Tena aswai wako moyo wangu mekufa nyanga nyanga kabisa. Nasema dai nimempenda lipenda kanipa maisha. Tena aswai wako moyo wangu mekufa nyanga nyanga kabisa.
You are always on my mind.
Twende kwa mama na baba, hey, wakatupe baraka.
Always on my mind. Always on my mind. Always on my mind. Always on my mind.
Twende kwa mama na baba. Ushanichanganya. Twende kwa mama na baba, hey, wakatupe baraka.